sola wanza yote ni tolewe na why you want to live in a stand or something how time
Sala.